metibu kwa wakati. Amejibu maombi.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Oh, amejibu maombi. Amejibu kwa wakati. Huyu Yesu. Jamani Yesu. Wapi vigelegele? Wapi vigelegele?
Amejibu kwa wakati. Amejibu wajaya
kinare, dibine kinare.
Music.com.